Avanda yuji Lintopo OCM Productions. We taking Alvin over Grills. The body is yours but the soul is mine. In my life you're the peace of mind. Tukende nkuwa semi need you by my side. Mungu njingo mpaka massage. Lwale ronja gala chatulezo. Mkuba nyona wombo sano tulo. Mukwano kogu nyuma. Zeburi wempula bakosa nyuka. Pichuli watuka mazima wachuka. Factory secret.
Amazimu sanyo sai.
Ogulunji woba kutikira hai.
Amazimu sanyo sai.
Truly wajuka, mazima wajuka.
Amazimu sanyo sai.
Kuchoka fasha spodi fami. Yekwe kwenja gala mayoni. Gompita datinga kwe mami. Mwe mkoso ya baby I'm sorry. Lwale ronja gala chatulezo. Mkubanyo na umbusa notulo. Mkwano kogu nyuma. Sevuli wempula bakonsa nyuka. Kichuli watuka mazima wachuka.
Amazimu sanyo sai.
Just so divine factory secret.
Amazimu sanyo sai.
Ogulunji woba kutikira hai.
Amazimu sanyo sai.
Truly wajuka mazima wajuka.
Amazimu sanyo sai.
Girl, you know that I am looking for you. Girl, you give me hope whenever you come. Your beauty and nice, you shining to me. No, you're amazing, girl, I can see. Oh, girl, you would come on down onto me. And I would you just feel once. Oh, come, I sing to you a good nice song. That you wanna make you my one.
Truly, watuka, mazima wachuka. Factory secret.
Amazimu sanyo sai.
Ogulunji woba kutikira hai.
Amazimu sanyo sai.
Truly watuka mazima wachuka.
Amazimu sanyo sai.
The body is yours but the soul is mine. In my life you're the peace of mind. Tukene nkuwa semi need you by my side. Mbuko wabu njingo mpaka massage. Nwale yonja gala chatule. Mkuba nyona wombo sano tulo. Mkwano kwa